njagala nsaka nyenyo ate wakati muko kyange ndongo esanyu lya mbuganye olwa mukama waffe okuva emagombe nyimbye nsenekerera era sipapisa bigambo nsobola okumatiza omukkiriza nti ekyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno olunaku lwa ttembettembe berukire endala okusanyukirwa era tulina ffe kusaakaanya nnyo bwe twenyumirizaamu yesu kristo omununuzi w'ensi tuniyayayo okuuma nnyo ng'omuyinza oyakkirira emagombe bambi yayaayaana nnyo bwe yakuba ennyo n'okusambwasambwa nga tewali ataakirizaako so teyalangwa nsonga n'emu abakafi ababatize tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe aye wuyo ayambadde obutafa okuva emagombe ddala mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe ate kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde okwo kulimba bulimbi era akobakaaba takyanja bujanja kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde ebyo bye bafutukbadde babifutukbaladdaddaddadda kitalo nnyo laba bakafiiri bwe beefutukbaza balekeggwe ne beefutukbaza ffesi twakalaba beefutukbaza wamma ffe tuyimbe tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe amuduulira nnyo bwe bamala okumukuba enninga mu ngalo ku musaalaba gwe nti mukama kitaawa gukutaaseeko kwali kutyobolwa nnyo kumussa mugabbi gakondo wakati kabaka oyo omulambirira yesu kristo omununuzi w'ensi baamulumya nnyo okumuzingirako omuke kw'amaggwa ko n'okumuleka obukunya ebyambalo bya nti nga bigabaniddwa ne bamuboggolera n'amalusu ne bagamuwandulira baali bagwagwa bugwagwe ebyo byonna okubikola bonna ne bagumusalira akalo okugwali musango nnabaki omuntu okugamba obugambi tigundi ekitango omufunaana otya bakitani nga kiri mu lulimi lwe yekyeyogerera nga somuko olwogwakomererayo ekifunulwa nkyayikitange katonda w'ensi omulimu gwe wantuma guwedde taata oneka mugwamu zikwa n'amalaalo geene gassibwako gwenja oguzito kyokka maliya madaleno okukezayo wo nga yazuukiziddwa yasangayo malayika eyo gye yaziikwa ewala mu magombe eyamuwa n'amawulire ago tigendo bagambe nti yazuukiziddwa yennyimba entya nze pawulo omuyimbi n'agamba ntya kya mukisa nnyo era buli mubatiza asaana ajaganye
Sawa